misozi za mkango. Drift, check.
Shawarma, shawarma.
Exclusive from Samapu.co.
Sito. Otherwise masoe kapito sweetie for sweetie. Pureza na reza tafenderana. Ninsova pureza nizana na reza. Etinkwanisha mashoko yonse. Serera mpepi tushane bonse. Sendobu alu obuli bonse. Nara kusofa ni kwata shonse. Drifter track, today we drink, no ma break. Dina cash noti ija feki teki. After kubombesa kuchirisha. Tuletecha mpaka tumonefe kwa ashata tuwa piemo. Mpaka ipwefe kwa atsa. Kubondi wankoko ninsova. So kubora mapopo hangover.
Kupondi ni sofa. Ama lento zilindi pira. Isisele kono mbapa.
Shambarwa sha, 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 shambarwa.
Kupondi ni sofa. Ama lento zilindi pira. Isisele kono mbapa.
Shambarwa sha, 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 shambarwa.
Kupondi ni sofa ini. Ama lento zilindi pira. Isisele kono mbapa.
Check. Nisabia vya ngati ni monkey, leka nkolwe. Siki na mabrazi, sininga pole. We rolling, but ya patini mulolo. Mulolo ni pase, leka nilole. Nyaba hapa nili pressure free. Naripila kale kusukuru vama fee. So hapa ni chiliza, ngati ufu na unga join. Ulipo mova, wewa free. Nikambise mushe, unga fole koka. Broke sickness, unga pole koka. Ine na voice, tichiliza mbaka kucha. Ona chemwe, tichose na mankucha.
Kupondi ni nsofa. Ama lento zilindipira. Isisele kwa mbapa.
Shambarwa sha, 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 shambarwa.
Kupondi ni sofa. Ama lento zilindipira. Isisele kwa mbapa.
Shambarwa sha, 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 shambarwa.
Kupondi ni sofa. Ama lento zilindipira. Isisele kwa mbapa.
Shambarwa sha, 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 shambarwa.
Kupondi ni sofa ini. Ama lento zilindipira. Isisele kwa mbapa.
Shambarwa sha, 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 shambarwa.
Velelo kuchifuente muna pantu wakamba kudala voice. Kwese taripira kudala zalenti. Kwese penda paye wala chosa waleti. Tekinga mozo mumuma poketi. Osa ibala muma gadgeti. Voice Drake, Kai's on deck. Tieni TV ni chichose ponsoni. Olo dansi ya chingoni. Show them musigino. Izi nizamova. Shabwalwa.
Shabwalwa.
So they have the drift check. Another Z Life Entertainment. Case B. The great choice that we know could out of soul. Myself. Vibe M Records, man. Z Life Coppola Swag combination.
Serious favorite vibe music.
AM Records, baby.
Exclusive from Zama.